umthandazo. Sambe ke. Ay. Ngiyabonga baba. Ongisindisa, ongihlisa umthwalo. Ongisinda, ongishintsha impilo. Ongisisa, waba nami. Ikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa. Wambamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba bezifuna ukungicisha. Cisha. Ay. Ngiyabonga baba. Ongisindisa, ongihlisa umthwalo. Ongisinda, washintsha impilo. Ongisisa, waba nami. Ngikudinga, mangifike ebumnyameni wakhanyisa. Wangibamba ngesandla, wangikhipha kuzinto zomhlaba bezifuna ukungicisha. Cisha. Asambe ke. Papa ba broken, bazo ba menda, bakhulu linhliziyo, bazo repenta, bagcine semthandazweni, bazo ba lapha, bayeke lukhala, bakhulume nofana, bazo basiza, bazo basiza, wawa, wawa, abophe emthandazweni. Papa ba damaged, bazo ba fixa, papa ba broken, bazo ba menda, bakhulu linhliziyo, bazo repenta, bagcine semthandazweni, bazo ba lapha, bayeke lukhala, bakhulume nofana, bazo basiza, bazo basiza, bazo basiza. Ah, ah, ah.